dhaqtarka shaqeeya adeegyada caafimaadka ee magaalada buuraha qaba ayaa maanta lagu jiray toogasho ka dhacday magaalada dadleyda dalka geysatay ayaa la sheegay in ay baxsadeen. Warbixintan waxaa baydhabay inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Allah oo naxariista Dr. Bishaar Ibraahim Xoog, koox hubaysan ayaa barqanimadii saaki waxa ay ku dileen gudaha isbitaalka degmada buuraha qaba ee gobolka Baay. Lama oga ujeedada rasmiga ee ka dambeysa toogashada Dr. Bishaar oo ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada buuraha qaba ee gobolka Baay. Kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, ilaa iyo haddana ma jirto cid falkaasi loo soo qabtay. Guddoomiyaha degmada buuraha qaba Cabdi Maxamed Axmed ayaa caddeeyey kooxda Al-Shabaab inay ka dambeeyaan dilka Dr. Bishaar.
Onyaw dilkii rafalaadyadii magaaladii isbitaalkii oo aan ka ahay dadka saay degmada buuraha qaba dowladda ahay marka magaaladana tina maskamihii shakiyaada dhalinyarkii oo ciidamadii oo afarti jablaniintii waa digiran falaasuu hobalutigiri xandhagdan usul meeda laga jeeday dilka saasadii.
Waa tahay in guddoomiye yaa ka dambeeya salka dilka Dr. Bishaar?
Shabaab ka dambeeya kooxo kale ka dambeeya cid kale ka dambeeya ismaqaar yaro Soomaali kale malan yaro shacab malan yaro shabaab ka dambeeya dhe maana waran si liin gireen wasaaradda caafimaadka in shaqeeya isbitaalka wasaaradda caafimaadka furtu in yaa in shaqeeya heeyada soo daraa ka shaqeeya marka Soomaalida dambe la degaa liin ka Islaam dambe la degaa liin walaa wadda shabaab shacab ii oo taas walaa raabu meel mar dhibaatada Soomaali dambe tiidan maayo walbuna ka weelayna.
Ma idin suurtagashay marka kooxaha falka dilka ka dambeeya inaad soo qabataan?
Maya kooxa wadileen waa yar waa tagan buurfulay.
Guddoomiyihii hore ee degmada buuraha qaba Maxamed Ibraahim Nuur ayaa isna sheegay falka lagu dilay Dr. Bishaar inuu ahaa mid ay aada uga xumaadeen shacabka degmada buuraha qaba, isagoona intaasi ku daray Dr. Bishaar inuu ahaa mid u adeegaya shacabka degmada buuraha qaba.
Dr. Bishaar Ibraahim Cali Foob aqiiqdi waa deereed iyadeen taabatoogo may waa maalinta maalinta ka dambeysa degmada buuraha qaba maay baka baxeen qof oolaytoo runtii oo xaldoo ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka xashagaya maalin walba ka baxeen nasiib daro eed iyadeen taabati geeridiis nanoo arallaawyaale oo madaxyaale iyo runtii raatun dilbareeranka geysida oo soo shaqadiis maalmaadka joo u adeegada bulshada adeegay soo qabatay shaqadooda isbitaalka yuuna degmada buuraha qaba ee ka dhahay jiray runtii eedan ee taabatay bulshada ee ku nool dhammaan nabaahiga degmada buuraha qabana aqoobii eediyada aan lumur gudeen tan asidii geerida Bishaar bay hayay intana ka soo unug dhalinyaro ee la faraday oo xaqiiqda runtii ka dhaladii degmada Baydhabo oo haddana ka barbaaray degmada Baydhabo saasoo kale buuraha qabana soo nahaa ku koray oo runtii la ooreeyto wal xabaraday
saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna muujiyey inay ka xun yihiin falka lagu dilay Dr. Bishaar waxayna u tacsiyeen ehelada uu ka geeriyooday Dr. Bishaar. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.